On your way, on your way,
on your way.
On your way, on your way,
on your way,
on your way, on your way to the top. Ukumbuka mateso. On your way to the top. Ukumbuka misuko suko. Ukirudi home umechoka. Nishe mingi bila pumzika. Namba kada si plesi. Zipresi sako haso. Hena na kwenda mlembo wa baki. Maniga get money. Sikubali kuitwa nyonge. Maniga get money. Shangaikia sana mapenzi. Maniga get money. Hali kuwacho hata mandezi. Maniga get money. Hena na kwenda mlembo wa baki. Maniga get money. Sikubali kuitwa nyonge. Maniga get money. Shangaikia sana mapenzi. Maniga get money. Hali kuwacho hata mandezi. Get money. Kuna muna una piti a stress. Kuna muna una kata tama. Kuna muna una sumwa mapenzi. Sometimes yes, sometimes bala. Pamba ni okomba na kumbusho na ja. Pamba ni okomba na kumbusho na ja.
Pamba ni okomba na kumbusho na ja.
Ukipanda juu sawa chini. Walo kushika wanathamani. So wawo kwa chumbali. Ukipanda juu sawa chini. Walo kushika wanathamani. So wawo kwa chumbali. Hena na kwenda mlembo wa baki. Maniga get money. Sikubali kuitwa mnyonge. Maniga get money. Shangaikia sana mapenzi. Maniga get money. Hali kuwacho hata mandezi. Maniga get money. Hena na kwenda mlembo wa baki. Maniga get money. Sikubali kuitwa mnyonge. Maniga get money. Shangaikia sana mapenzi. Maniga get money. Hali kuwacho hata mandezi. Maniga get money.
The grand
Jila.